They are not ready for this. Black chili. Yeah, nigga, nigga. What you want, nigga? Nigga, nigga. The shusha wants, nigga. Yeah, nigga, nigga. What you want, nigga? Nigga, nigga. The shusha wants, nigga.
Oya wa yo west, Johnny Patia commando, nikupe champwezi, wami una taipando. Asa shokere, mwendo akandanda, nani anangwanda. Sani sogeze, leta msamwanda, nikazie nganganga. Hanya nivuta ghetto, kapige bunduki, hey bunduki. Ile nogopa centro, michezo ya mbaruti, mbaruti.
Hey, nyege, nyege, wetu mwaza nyege.
Kama mchaluo, shepia Mombasa, apendagi mpasuo, hata kishinda basata. Tepe tepe, toto kama supu teke teke, kongoro kama keke, nitefali pupa watemeke. Domboro, shaku shaku ya Masai, oh Masai, kama nachuma papai, oh papai. Funika, funua, bandika, bandua. Anika, anua, kanipa, chukua.
Nyege, 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 wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege.
Oya kutika likete, te, katoto akashekeke. Mwenye biringete, te, ufunjaga na kete.
Oh, sayweke. Iweke, iweke, iweke. Itishe kwa chini. Iweke, iweke. Mbiono ya kazi kazini. Iweke, iweke. Iweke. Ile ndindindi. Iweke, iweke. Iweke.
Moja, shakiti bobo.
Iweke, iweke. Iweke.
Twende shaku kidogo.
Iweke, iweke. Iweke.
Chuma magindini.
Iweke, iweke. Iweke.